yebo. Ubaba kuphela kwazuja phansi umntwana amagama amabili. Athi hoye, wemntana usebenzile. Uyena kuphela kwazukuzigqaja iqine ngabantwana abaningi. Athi kubo, uyazi ngimthanda ngokufana. Hey, apha yikweletu ba, aphela umashonisa. Ebuka abantwana, yeye yafuna ukubafundisa. Oh, ayikho indoda eyofana nobaba.
Show me, Mina. It's all I need.